ubabonke esengengababona ntombazane umuhle ume kahle ukhuluma kamnandi ubabonke esengengababona ulolonke uhlobo lomuntu wesifazane akekho ofana nawe ophelele njengawe ntombazane umuhle ume kahle ukhuluma kamnandi muntu wami umuhle hamba kahle awuhleka kamnandi obheka ukuhleka kwakhe obheka ukuhamba kwakhe ntombazane wenu muhle ume kahle ukhuluma kamnandi ntombazane wenu muhle ume kahle ukhuluma kamnandi akekho ofana nawe ophelele njengawe ubheka ubuhle bakhe ubheka isimali sakhe ntombazane wenu muhle ume kahle ukhuluma kamnandi ntombazane wenu muhle ume kahle
Hamba kahle, awuhleka kamnandi.